much weight to be juggling. Every day in the hood we be struggling. To lead you to sukwenye hustling. We just tryna get a cash, no more suffering. And when the rent keep doubling, tunenda resa tunamuda waku kadalin. We the ones na injia tulishe ya mean. Ate wangumu tunayforce cause we masculine. Yeah, na nashukuru niko hapa. Tangu ninakuwa always wanna be a rapper. My whole life I was living like a trapper. I don't brag about it cause it never really matter. Pesa isamishofanya wani snitchi marafiki. Lisi wana kumbanesha na mimi kinafiki. Savi wakiniona kila mchongo unatiki. Wish ngeko down ila mchizi niko fiti. Sindo wale Mungu amesha tubariki. Hatofanya nini atuwezi kurudi kwenye dhiki. With the ones and the confidence is speaking. Wezi kutushusha tu hivi hivi. Sababu ya kufikiri what we lacking. Kama winga na vopita juu ya chaki. Ukiwa mjinga bila control, lazima utapigwa bambi. Real nigga wala sijigambi. Mjeshi wa ukweli shajitoa na sugopi mipopote kambi. Awani juu ila wanataka kunipima. Atufunani na ndumana mimi kaa kimia. Bada pesa tunataka shima. Wezi kunizuia nkilipuka. Shit is heavy kama Hiroshima. Oh my soul never fold, I'm the chosen one. One of the ones, look what I become. Yeah, how can I forget when it was only last year. Milangu ilifunga na the vision so clear. We the ones na mitatu chef kia. Japo nafikiwa na chukia bado si tunakazia. Hata sipo kwepo saute wezi kufifia. Mitai na minia nao hakuna chakofia. I let them know kivo vote tutafanikiwa. Wala tujali kuchelewa tushikaribia. Yeah,
we them ones for sure.